ta med oss litt mer av hva han har på hjertet før vi går over til middag.
Yes, now we'd like to hear what you, more about what you have on your heart, Mona.
Okay, what do I do
with
the computer?
We can take it away.
So, I'll just introduce the button.
Yeah. You can do that.
Yeah. All right. And maybe I'll just briefly introduce my brother, James. And since our time is short, and I'll just give a little bit of his ministry. And this is my brother. His name is James in Nepali, Jakob.
Jakob, in English.
And he and his wife live in Kathmandu, and they do different ministries, and he's a pastor.
So, han og kona hans bor I Kathmandu, med de gjør forskjellige tjenester der, og, han, og Jakob pastor.
He runs a little orphanage children without parents.
Han driver et lite barnehjem.
And also he does ministry, church planting, amenity, labor workers in the brick factories and carpet factories. Many children are forced to work in those factories.
Han driver også en type evangelisering og menighetsarbeid blant arbeidere på, I sånne mursteinsfabrikker. Og det ofte barn som tvunget til å jobbe I disse mursteinsfabrikkene.
They are very poor, very desperate. Their life is so terrible.
De veldig fattige, og de helt desperate. Livet deres helt forferdelige.
And he goes to brick factories and tell Jesus to those people and the children.
Så han går til disse mursteinsfabrikkene og forteller om Jesus til disse barna.
And also he does another ministry, a prison ministry.
Og så driver han en annen tjeneste, og det fengselstjeneste.
There are many jails in Nepal, 73 jails in Nepal.
Det 73 fengsler I Nepal.
And those people, the prisoners, they never heard Jesus inside the jail.
Og de som I fengsel, de har aldri hørt om Jesus.
And his heart is to go to those jails and tell about Jesus, that they will know about true God when they come out. They will really follow Jesus.
Så hans hjerte for å fortelle disse fangene om Jesus, og når de kommer ut av fengsel, så har de med seg Jesus ut I...
And he has his testimony and his ministry... handout, so we can give it to pastors. You can just take those and read about him and pray for his ministry.
Det en nyhetsbrev som dere kan få etterpå, som vil fortelle mer om den tjenesten han gjør.
Okay.
Great.
Okay, thank you. So I think when I came to Oslo, my Bible, English Bible, and his clothes, my check-in luggage didn't come up.
Bagasjen ble borte på veien.
And my English Bible is there somewhere in
Abu Dhabi,
somewhere. Abu Dhabi is reading, but what's going on? I don't know.
So we vet ikke riktig hvor den bagasjen har blitt av.
And yesterday, until this morning, I wore pastor's basketball clothes. Everything was basketball.
Så han så ut som meg helt til I dag morges, han gikk I mine klær fra han kom hit.
And kindly, his wife washed my clothes in the washing machine, and this morning, 9 o'clock, I put back my clothes.
Så Katrine vasket klærne I natt, og så fikk hun på sine egne klær I morges.
I very much looked like basketball yesterday until this morning, 9 o'clock.
Så jeg så ut som Pastor Paul I hele går og frem til klokka 9 I morges.
I almost had to color my hair and change my skin.
Så jeg nesten manglet bare håret.
Anyway, that's a new experience.
Det en ny erfaring.
I like to read the scriptures, so I don't have an English Bible. That's, I'll just request Pastor Paul if you could read Luke 4. And 40 through 41.
Lukas kapittel 4, vers 40 og 41. Ved solnedgang kom alle til ham med sine syke. som hadde mange slags plager. Han la hendene på hver enkelt av dem og helbredet dem. Det for også onde ånder ut av mange, mens de skrek og ropte, «Du er Guds sønn!» Men han truet dem og påla dem strengt å tie, for de visste at han var Messias.
That's incredible Jesus' ministry.
Det noe fantastisk I Jesu tjeneste.
And he walked village to village and town to town.
Han gikk fra landsby til landsby, fra by til by.
And there was miracles.
Og det var mirakler.
Healing.
Helbredelser.
Demonic spirits were cast out, shouting to Jesus.
Onde ånder ble kastet ut, og de ropte til Jesus.
And there was freedom in lives.
Det var frihet I livene til mennesker.
And there was a hope for hopelessness people.
Det var håp for de som ellers ikke hadde noe håp.
And God was good to every people who was in desperate need in their life.
Gud var god til alle mennesker som hadde store behov I livet sine.
I think that Jesus today, I think he is the same, I feel my personally.
Jesus den samme I dag, det føler jeg sterkt personlig.
In 1986, I was doing one training called DTS. Anyone have done DTS here?
I 1986, we were at DTS med Youth with a Mission.
Excellent. Two DTSs. Three. Four. Wow. Five. I was doing DTS in 1986.
Jeg gjorde DTS I 86.
In my once village, there was a big a need of Jesus.
Det var et stort behov for Jesus I min landsby.
I earlier told about my village. It was 2 hours walking distance, my wife's village.
Min landsby var 2 timer å gå til min kones landsby.
My wife's relative uncles, and they were a large family in that village, and they were leading the community.
Slektningene til min kone, det var ganske mange av dem, de måtte forlate landsbyen.
But it was really bad that they were suffering with a lot of sickness in the family.
Det var mange som var syke I familien.
In one day, there was 2 family members dead.
Og I en dag så var det 2 I samme familie som døde.
2 funerals.
Det var 2 begravelser.
And crazy, the grandmother got really crazy and she started sleeping in the cornfield. She never come back home.
Og bestemor I familien, hun ble psykisk syk, så hun gikk ut på maisåkeren og hun kom ikke tilbake igjen på kvelden.
It was out of control. No one could, this doctor was brought and this man was brought and lived in the village, tried to control the situations, but no one could control.
Det var veldig vanskelig, og de fikk tak på heksedoktoren, han klarte ikke å hjelpe på det, de fikk tak på en buddhistmunk, og det hjalp ikke det heller, så det var en veldig dramatisk og vanskelig situasjon I familien.
And Jesus needed to walk in this community, in this home, then there was miracle.
Hvis Jesus hadde kommet inn der, så ville det blitt mirakel.
My wife's uncle, he heard about the persecutions, he heard about healing in my family, but it was a big price to pay to become Christian.
Min onkel til min kone, han hørte om at det var mirakler I min familie, men han visste også om de sterke forfølgelsene.
He chose in his heart to follow Jesus to save his family.
Men han valgte å følge Jesus I sitt hjerte for å berge familien.
He was willing to pay the price of the persecutions for the name of Jesus.
Han var villig til å ta de forfølgelsene som skulle komme for Jesu navns skyld.
He accepted Jesus secretly.
Han tok imot Jesus I hemmelighet.
His brother was one of the army in India. He asked him to bring a Bible.
Broren hans var I hæren I India, så han ba han om å ta med en bibel fra India og tilbake til Nepal.
They started reading the Bible and prayed for sick family member in the name of Jesus.
De begynte å lese Bibelen, og så ba de for syke familiemedlemmer I Jesu navn.
God began to heal everyone in the community and in the family.
Og så begynte Gud å helbrede de ba for I familien og I landsbyen.
But they were careful to tell about Jesus publicly. They were just in secret, silent, and every day they were kneeling upstairs in a little corner and singing songs and reading Bible, but not letting out the community.
Men de turte ikke å fortelle dette her åpent til landsbyen, så de møtte i hemmelighet oppe i annen etasje i en bygning i et rom der.
But God began to heal, and there was surprise in the community. What is happening? There was a month ago, there was two deaths in this family, but suddenly everyone is better.
Men folk i landsbyen begynte å lure på hva som skjedde, fordi i den familien der var det jo død og sykdom, men nå plutselig så var det ikke det lenger, og så var den ene etter den andre ble friske.
What is the secret? What is happening here? People asking. They always kept their mouth shut.
Så vi begynte å spørre, hva er det som skjer her sånn? Det her blir folk friske, hva er det som skjer? Men de fortalte ingenting.
There was a famous witch doctor in the village.
Det var en berømt heksedoktor i landsbyen.
He comes and keep on asking, what is the secret, why there, I tried everything to heal your family member, but suddenly everyone's better, what is the secret?
Og han kom til dem og sa, hva er hemmeligheten deres? Jeg har prøvd å helbrede disse syke i landsbyen, jeg får det ikke til, hva er hemmeligheten hos dere her? Folk blir jo friske hos dere, hva er det som skjer? Fortell meg hva det er for noe.
Little old grandpa told the witch doctor.
Og en lille bestefar.
Please do not tell anyone, I'm going to tell you the secret.
Again.
Yeah, please do not tell anyone, I'm going to tell you why this is happening in our family, old grandpa.
Så han sa til heksedoktoren, du må love å ikke si dette til noen, og da skal jeg fortelle deg hemmeligheten om hvorfor dette her skjer, hvis du ikke sier det til noen.
And this doctor said, I'm really needing some healing in my life. And I've really struggled with pain and different problems in my physical body, dreams, and I really want healing personally.
Og heksedokten sa, jeg trenger denne helbredelsen selv, for jeg har vonde drømmer om natta, og det er masse sykdom i kroppen min, og vanskelige ting. Jeg trenger virkelig den hemmeligheten som dere har.
And this witch doctor was prayed, and he started feeling better.
Og så ba de for denne heksedoktoren, og han ble bedre.
But he was warned not to tell anyone about Jesus.
Men de sa jo at han ikke skulle fortelle om Jesus til noen.
He was a very extrovert guy. He didn't shut his mouth. He started telling everyone, Jesus is the true God. He can heal you. If you're sick, demonic spirit, go to this place. He started telling everyone in the community.
Men denne heksedoktoren var veldig utadvendt, så han klarte ikke å holde munnen, så han gikk ut og sa at Jesus er den sanne guden, og han kan helbrede, kom til dette stedet her, og han kan gjøre alle friske. Og mange av de syke, de
ble
drakt dit, og de ble friske. Og samtidig så begynte da forfølgelsene.
De var praying upstairs in a little corner.
De ba oppe i annen etasje i et lite hjørne.
Seven families were Christians.
Det var syv familier som hadde blitt kristne.
And little children and everyone were just praying to Jesus.
Så der var både barn og voksne, og de ba til Jesus.
There were over 300 people came with knives and sticks and stones to beat Christians up.
300. Og så plutselig en dag så kommer det 300 menn ifra rundt i landsbyen med kniver og stokker. Og omringte huset.
So there was always the wrong concept of believing in Jesus. It's a foreign God. When we bring Christianity in the community, the children will die and God, of Hindu God, will curse the community and they will go through a lot of financial problems and children and everyone will go through death and suffering. That was the big fear in their hearts from the enemy.
Det er denne tanken i landsbyen hos alle de som da er hinduer der, at hvis det kom en fremmed gud inn, så ville deres guder straffe dem for det, sånn at hele landsbyen kom under forbannelse, at folk ville bli syke, de ville få økonomiske problemer og så videre. Så de var veldig, veldig redde for denne fremmede guden Jesus, at det skulle bli et kjempeproblem for landsbyen.
Her kommer over 300 mennesker. To beat the Christian up.
Så her kommer det over 300 menn for å banke opp de kristne.
They kicked out the doors and tried to get in. There was a wooden ladder to go up.
Så de slo inn dørene og prøvde å komme seg opp, og der var det en stige.
and the Christians pulled off their ladder, so they were not able to come up, and they were constantly trying to come up to get the children, everyone.
De kristne dro opp denne stigen, så de klarte ikke å komme opp, men de prøvde.
And they were there 3 days and three nights with a group of people trying to burn the house and trying to constantly throwing rocks.
Så de, i 3 dager og 3 netter så prøvde de å ta dem. Dette var en murbygning, så de prøvde å tenne på. De kastet steiner og litt av hvert. Så de kristne oppe på andre etasje der, de hadde ikke mat å drikke på 3 dager.
No water, no food for children. Children were all crying. And there was hundreds of people downstairs trying to beat us up. And that was really a persecution. And it was 86 in March.
Dette var i mars 1986, og ja, det var barna gråt, og det var fælt der oppe, mens de rundt da prøvde å egentlig ta dem.
Finally, police came, and 5 police couldn't control the crowd, and 14 more came, and they were able to control this.
Først så kom det 5 politimenn for å stoppe dem, men de klarte ikke å kontrollere så mange mennesker, så de tilkalte 14 politimenn mer, og da de fikk spredd den folkemengden.
And 7 times my wife's uncle was put in jail for his faith, but he's keep on trusting God, keep on preaching the gospel in the jail. His nickname was Bible man by the police.
Onkelen til kona mi, han ble fengslet 7 ganger.
Bible man.
Men han fortalte om Jesus i fengselet, så han fikk klengenavnet Bibelmannen, og han snakket om Jesus hele tiden.
You see how God has always been, you know, faithful, and God has raised up those apostles to preach the gospel. They are father of faith for our nations, for our community.
Gud er trofast, og han reiser opp mennesker også i disse vanskelige situasjonene for å gi evangeliet til vår nasjon.
So I have a lot of stories. I've been missionary since 86. I have a lot of stories. A lot of persecutions, a lot of interesting stories, but I think the time is really, you know, I have to follow. In our country, we can go further or longer, but maybe if I do that, pastor will not invite me again, just kidding. So,
jeg har veldig mange historier. Jeg har vært misjonær nå siden 1986. So, mange interessante historier om forskjellige forfølgelser og vekkelser. Litt av hvert, men hvis jeg fortsetter veldig lenge, sånn som vi kan gjøre i Nepal, så kan denne pastoren her si at da vil jeg ikke invitere deg tilbake igjen.
I'm very happy to have Øyvind from this nation.
Jeg er veldig glad for å ha Øyvind fra Norge i Nepal.
He's a great man.
Han er en stor mann.
Good missionary.
Stor misjonær.
He loves the Lord.
Elsker Jesus.
I've been with him for several, 4 years or 3 years now. About 3 years.
Jeg har vært sammen med Øyvind nå i 3 år.
And God has called us to really empower missions within Nepal through businesses.
Og Gud har kalt oss til å istandsette misjonsarbeidet gjennom forretningsvirksomhet.
So we have started, we are building a guest house called Yak Ranch.
Så vi bygger et gjestehus kalt Yak Ranch.
And we would like to complete these projects and begin to generate income and help support our missionaries. We have many church planters. I have not shown my videos, you know, a lot of ministers. We have a lot of workers, Methodist workers. They are preaching the gospel like a Jesus ministry, casting out demons and freeing people and planting churches. We have a lot of those, so I didn't even touch.
Vi har veldig mange utsendinger som reiser rundt i Nepal, som forsyner evangeliet og kaster ut onde ånder og helbreder mennesker.
So this project, it's Yak Ranch, we really like to complete this and begin to empower missions within the nation.
Så vi vil gjerne få fullført dette prosjektet med Yak Ranch, sånn at vi kan da også begynne å finansiere all den virksomheten rundt omkring i Nepal.
Yes, please pray for our projects, please pray for our ministry, and we have workers needs support, we have projects really needs to be, completed, and we really like to be partnering with the Christians in this nations in throughout the world.
Så vær så snill, be for oss. Fint om dere setter dere inn I mer av hva vi driver med, og vi vil gjerne være partnere med dere I hva vi gjør.
My given time is finished now, so I'd like to say thank you again.
Ja, nå tiden ute her, så jeg skal si takk. Takk igjen.
And if we have time, maybe we can fit together and talk, and if you're interested, if you have time. So we'll be here until Tuesday, right?
Yeah.
Tuesday in Oslo.
Ja. Så hvis dere vil vite mer, snakke med oss mer, så har vi tid. Vi reiser til Kristiansand på tirsdag morgen. Og I said it in Norwegian earlier, so I can say it in English now. We have time now in dinner time to speak, and then we have a walk into the central area of Oslo.
Mm-hmm.
Also time to not only look at buildings, but talk about what's going on in Nepal. And then we have supper at Bonnier and Arvid's house, where you can speak more and tell more. And then tomorrow, if anybody has time tomorrow, it's also a great time to meet on Monday. Altså I morgen også mulig å møte gutta. Da skal vi en tur på Vikingmuseet og Kon-Tiki-museet på dagen. Og så det egentlig ikke noe annet program, så hvis det, så der det muligheter, bare snakke med meg, så kan vi få organisert et eller annet. Ja.
Thank you. Thank you, everyone. Thank you.
Thank you.